We are the voice. And this tonight. Omulamu bunyuma na ekino kibuzo nkubuza. Gwanyumirwa junyani mu kino kisere kikyamu. Newe bubanga bunyiga na kino kibuzo nkirese. Obuwobu waddani mu kino kisere kikyamu. Ngense tunyiga kimu no matter what. Ngomukaga n'omwavu tonyumya. Kadukala n'omweru byebimu. Tusabe Katonda ayambe. We shall overcome one day. We shall overcome. Tujja kuyitawo one day. We shall overcome. We shall overcome one day. We shall overcome. Tujja kuyitawo one day. Ngokutya kujjudde buli wamu. Tuli kuchocho bulamu bwebuli. Ngebibuzo bingi ansa tewali. Twesiga omutonzi yabisobola. Gwalina mu matuyamba talina. Okuwona endwadde naffe enjala tekigasa. Mu luno olutalo obumu bwe bumala. Awone Katonda alagira emikisa gye. We shall overcome one day. We shall overcome. Tujja kuyitawo one day. We shall overcome. We shall overcome one day. We shall overcome. Tujja kuyitawo one day. Feddobozi okwezaamu amaanyi. Let's unite. Tusabe Katonda w'amaanyi.
You and me, we gotta come together and make it happen. You and me, we got to be so.
Ngense tunyiga kimu no matter what. Ngomukaga n'omwavu tonyumya. Kadukala n'omweru byebimu. Tusabe Katonda ayambe.
Tawanika wamma.
We shall overcome.
Tawanika wamma.
We shall overcome. Tujja kuyitawo one day. We shall overcome.
Tusabe.
We shall overcome.